kupanda miti kivuli tayari. Sa tuketi jua lisituchome, siwezi kusaliti kukwacha wende mbali. Sitetereki shetani anikome, na kupenda wewe tu mahabuba. Tukendane kendane kama ruba. Oh la la, tulilinde zaidi letu hupa. Tufurahi japo hatuna fuba. Oh aya 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 we aya 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 aya. Nishike kidogo before, I before. Kama yeye nikishikwa na hamu, sipati shida ya kumwita njo, simwiti ngo, aja mwenyewe. Nampa uroda paka maji yanaitamna, tamtam kama soda, kimeumana chuma kwa chuma. Akianza kwa shoulder, anafata mbele na nyuma. Ha, ajaniroga kama yamesha nipuna. Nakupenda wewe tu mahabuba. Tukendane kendane kama ruba. Oh la la, tulilinde zaidi letu hupa. Tufurahi japo hatuna fuba.